DJ Bunduki is Africa's finest. East Africa's finest is none other than DJ Bunduki, the champion. DJ Bunduki. It's DJ Bunduki. East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talent. It's DJ Bunduki.
Like a baby mama, I can fight, I can kill someone for you, because I'm in the danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling. Life with you is so brighter. No kupera sana, you know that I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. No kupera sana, you know that. No kupera sana, you know that. Yeah. Now, how can I keep you to need to me? Oh, my love. Bendo mana tamana zizu. Oh, my love. Natupa maelu kwa mamia in this world.
Michezo tari mpaka na umapo Kitoga iko Nakatafune kama mboga iko Yuma kakaficha maboga uko Nakafundisha kupiga yoga iko Katoto kame ni koroga uko Katoto kame ni vuruga iko Mwana mwali machachari kwenye kona na vyo ni bana Sakafuni juu ya tari mbona raha tunapeana Kanipa vyeo ya yemi jemedari Kwa mapenzi ni hotari Nilikatongo zaga kama utani Kakaja kunikubali Yeah, yeah hasa na jiliara hasa pwani huku pepo wa bahari
final
chuchurulu
oh final
mwanga nuru
oh final
mimi naye akija leta nikapakate napika moto paka kadate leo final zum 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 zum
zum zum
nakatulizi yana ndom
ndom ndom
naogo naogo
naogo
kakutulizi yogo
nipe muno mgendo kupaki ya futa na mgendo saipeleke kando mwale na liso samu wa jando kime nasa chambo kakubali ngia mishe ngambo lewa taya na mambo kakipigo cha baba wa kambo yeah. Kanipo vyeo yae mije medari kwa mapenzi ni hotari nilikatongoza vya kama utani kakaja kunikubali yeye amenituliza ruhani wacha niwape habari sasa najilia raha za pwani huku pepo wa bahari
final
tuturulu mwanga nuru oh finale mimi nae
sokani tena
Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho juku wa zangu swabu mini baki na dhambi zako unishikisha adabu mida ya kulala ni mtokwe jasho misijui kupigana mwili wangu wa mapenzi dia tusipende kugombana ni mwepesi kulialia si kujibana bana raha ya penzi kujiachia wako mautu timama nimekufa nimejifia
na alambisha asali kwenye mzinga wa nyuki tamu ni hatari na alambisha asali nachezeshwa buzuki bidu chali chali
nimempata nimempata mtaalamu nimempata nimempata mtaalamu
Umepata mabinti lakini mina piga kama kush Nimeshika maboys wa Kampala wote nikawa crush Jina langu ni Diana Nimekuona toka jana Sasa hatumekutana Kila kitu baby we are gonna do
Naidandia, naikula kavu kavu na misamba soti Umanalia, aichani mpaka nyavu Tudelefuki, kulia,
kulia
Atakato mie sawia,
sawia
Na makashe, hivibagia,
bagia
Echa chano ni mwagia, yoho Baby kwagalanyo, kwagalanyo
And what's up? It's Roberto all the way from Zambia Hanging out with DJ Bunduki Keep the fire blazing
Sitojifanya maproso Kaja kukudanganya Kakumbuka before Takupenda paka useme po Kwako nitangangana I will never let you go Yeah, mtego
moni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Nishacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi yasha semo koma mimiri player. Wana penda tukikombana. Leti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana. Wawili kama peya.
Vunja kabati. Vunja kabati.
Fapendeza, nogesha tutoke.
Baby, vunja kabati.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Jipakulia kumbwi nimefundwa wake maexi ndo wanaumia. Walisema nimevunda sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti tena achoki nikimkalia. Tena siku zinanenepa na nawiri. Yamenoga mapenzi na yamesha miri. Anipa vinono na vikubwa tamso shubiri. Nyumbani kumenoga, unipoza mwili. Ananileta chumbani, nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani, sisi tuko nyumbani. Anitichi inama inama, inama inama.
Michezo yako kinasti nasti, biggy big, heavy heavy. Mama mimi napenda aga. Ulivo shonda kononga nangu. Ukidunga kete la fina mechini. Unani maliza. Ukifunga dero unani maliza. Michezo chumbani, oi nakufa. Unani maliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Ulivozidi utamu nikuite asali.
Topendi ni kware kware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Bunduki, the street champion.
Aisha, Aisha, Aisha.
DJ Bunduki.
Mzuri kama kachoro, budi kakupo mola. I'm like my, oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips yake zilivoloa, kizingata.
This is DJ Bunduki, on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki.
Mzuri kama kachoro, budi kakupo mola. I'm like my, oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips yake zilivoloa, kizingata. Like my, oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Hivi we unazani na kutamania, nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina vio kampani na machache ya kukuambia. Oh, 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 cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife, and you look just like our type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. Woman, woman. Could you be my
kachoro kino kama donora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virembua. Abadisha paka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo pozi za keka mudori anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi, ni Mombasa. Sige mwore mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo, acha nkupe taji. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful woman. Woman, woman, oh. Would you be my one and only woman? Woman, woman. Mweza kona Aisha, Aisha, Aisha.
Utamwaga bajeti, nikape tiketi, kunipe tiketi. Ulivoja sila ukinisusia, itanisidia. Nangangane asitu kuwajia, unanipatia. Sambu, usaka jori, unapenda macho yako kolori. Shuru, kanka jori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Sambu, usaka jori, unapenda macho yako kolori. Shuru, kajori, ucheze kuche kuche kwenye mapuri. Alama tam, alama tena tam. Oh, alama tam, alama tena tam. Alama tam, alama tena tam. Oh, alama tam, alama tena tam.
Mutamu napenda ukita pasamu. Unafonipa poma shamu shamu. Ujanita naka mukamu, yeah. Nitachuchumia na kuninginia, nimekupania yo. Takusungulia kastiri waya na masufuria yo. Ukisama mawelala
tamu tamu,
nibenguru sangara
tamu tamu,
kikamata munara
tamu tamu,
tuliza papara
tamu tamu.
Sambu sambu
sa kachori Funa tango kito sinzamuri Shauru Don kajori Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori Sambu sa kachori Tafuna tango kito
sinzamuri Shauru East Africa's Don kajori
Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori
Alamba
Banduki the champion
Mituli sana Denge kwa kiota sitoki Mambo mororo Nimena siana Hata kwa kuko kotoa singoki Kwa minyororo Nisha sahau samani Ushikana mashati misozo Mapenzi gani Kila kukicha vibonzo Mepata mwatani Bila fati, bila toso Wambea kunani Mna kipiki na mama nyonzo Na nimeamua Sitaki, sitaki Kurudia matapishi Shakula ya mini divai Aende kanishitaki Makama ni polisi Kama kuna kitu ananidai Konoko penzi ina meta, meta, meta Mwali fundisi kitoto kama kasome ya veta, veta Mwiteni na kiroboto, mwje na mataru, beta, beta Sisi tuwa choche ya moto, roku wa kereketa Penzi ina nana, nari, nari Taliona hivi, hivi, nari, nari Kwa mbali lina pepea
Oh,
si kukona. Mina chochote na sumi katili katili acha tu nikukimbie na kuritisha mata kupa vyote kweli na udumia chaote basi we batili batili picha zisi mirudie. Oh baby, ube kimia kimia na chachu mano na vyo msifiaga kwa insta na nyona kima unajichetu etili kulazimishaga unapita umenizimo menibitu sidhani ataka shakunjaga andika nisha kupima nde kukundu ya ililisha lipigaga
kina marefu ya sana
hapa tutajaza ndo mi uvivu sina natamani waishe la baby uvae upendeze na ulivyo chombo wa kushangae natamani tupewe mbawa baby tupae tufike mbali baby we baby we ayago baby ringa ikija mfua baby minta kukinga bairando basi pina kwa nyuma na kukinga hayago baby ringa ikija mfua mama minta kukinga bairando basi pinda ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupekwe I wish ni mwone opa kiluka dede I wish ni mwite nasibu aipejeje I wish our wedding.
Nijalie, mumivu mbali anipitie mana eleweki haya haya someki mapenzi na mini mpate wa kwangu atulie mwenye wetu nijisevie mana eleweki haya yameja ufeki mapenzi na yasiwe ya kupostia na navikopa kopa kwa mitandao kumbe na choresha njena nogesha chunde asiwe wa kufoka foka mwisho kaniacha na stressi kibawa deke na kuchekesha mvue kinyesha asike ni nyanyapa awe mkweli tu asije ngopa mwezenu kuteswa nukopa asiwe na mipasho kama tija popa tupendane usimteke vipopa yasiwe ya konde na wopa kila siku michambo nataka nipende anipende na nipende anipende anipende nataka nimupende asiwe nataka nipende anipende 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 paka nijisahau. Siwe wakususa susa tanki mwambia katwende tukaoke asiseme nkaoke mwenyewe mwenyewe na yangu asije ipangusa akili yangu mwisho haikoroke awe ambo takacho nipewe nipewe awe yangu medali na kwa kila hali na mali na nitakesha kwa Mungu nitasaya upate awe pushe na kitenda nyeswe bonge hata mariza kodoro turie si marize chochoro si mfume si kwa kiza totoro yeah. Tena sije asije ni nyanyapa awe mkweli tu asije ngopa
mwezenu kuteswa na popa. Asiwe na mipasho kama tija popa. Tupendane usimteke vipopa. Yesiwe ya konde na hopa. Kila siku michamu nataka nipende. Anipende, anipende, anipende.
DJ Bunduki, the champion.
I can lie, I fell in love the way you fall asleep. And my love to you is so deep. I fell in love with your smiling face. Expensive gift, it's not cheap. Oh, I'll love you tomorrow more than today. Whoa, whoa, whoa. Girl, your heart is my place here to stay. What you do, babe, it's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga zege. Nakitanda ni usiwe kako, go, go. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi niteke, jeni kupebe. Give me that sweetie, I'm ready to go, go, go.
Superstars Entertainment.
Umeni tosha tosha, mama umeni buruza buruza. Kina umeni tosa tosa, sarafu migeuza geuza. Sijui ni kupeza wadigani, ama ni kuletege kidani. Hapa wametupa jiwe gizani, Mungu atuepushie shetani. Penzi langu nilitete, isiwe kuhunduli nipote. Hani umebeba roho yangu, hata kama nikifa tuzikwe wote. Bebe nipe soma, sweetie say more. Oh baby give me some more. Yaliyo moya mo, tuwafunge midomo. Tuzidishe kipimo. Uo ndo mtazamo. Tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa. Tunasubiri ndoa. Ya halali ndoa. Oh oh oh. Nimelipata chaguo. No. Nimeivulia nguo. Ah. Oh. Panga mafungu nyota ukaja guizima. Kwa kura zake Mungu akujalie uzima. Sina haraka unipeleke nyumbani. Hata tushinde njaa. Penzi ya naga kinyongo kajizoea. Kini nja ninja. Wakanaga longo longo amezoea. Bebe ni pesoma. Sweetie say more. Oh baby give me some more. Yaliyo moya mo, tuwafunge midomo. Tuzidishe kipimo. Uo ndo mtazamo. Tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa. Tunasubiri ndoa.
Oh baby.
Oh yes baby. Nimeipata chakua.
Nishokutana na wengi, kila weo meniweza. Oh my darling, mengi alisema. Ulishatoka na wengi, masikio nikaziba. Oh my darling, acha moyoni nikuweke. Wewe peke, nisiham. Acha maneno ya watoke, wapige ngepe. Wenipe vitam. I'm ready to die, for a lover to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele. I'm ready to die. Your love is on fire, baby. Oh baby, tufetusi kwe wote. Acha nikupe vitam, vitam, vitam. Baby nikupe vitam, vitam, vitam. Nami nikupe vitam, vitam, vitam.
umeniheshimisha. Oh baby, you are my jinja, mwengine sioni. Roho yatakatika, oh raha darling, chozi umenifuta kwa penzi lako baby. I'm ready to die for our love to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele. I'm ready to die, your love is on fire. Oh baby, tufe tuzikwe wote.
Nene pesa sa kibonge, raha unazoni pa kwa nini nikome. Walai, acha wone donge, tunavyo penana hatuna mawenge. Penzi unalo nipa la kisurutani, kuna muda na isi niko peponi. Kumbe niko duniani, waniparazi na zozidi kifani. Na kupandisha na ukuanzia leo, kubwa nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya, mimi na baby wangu tunapendana. Lil lover tuna mambo ya drama, hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo.
Baby, you drive me crazy. Give me two, may give it to you. For anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me and look at you. See how we may change. When you may ni mamba, we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina aja ya kudanga, mapenzi ya kitango. Na nipa na enjoy. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kubana lo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimbeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya, mimi na baby wangu tunapendana. Lil lover tuna mambo ya drama, hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo,
kama ndiko ndani, sama kama fungu.
DJ Bunduki.
Ndeako na furaha na mani, mapenzi ya dhati na inipa sijawahi ona. Ndani tu kifo cha mende chali. Body to body, mande tu mande. Ndani tu body to body, mande tu mande. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vicky Bundes.
Hey, you know what we're univonjaza ni pomoni, nakika mwengine sioni. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Univonjaza ni pomoni, nakika mwengine sioni. Uwe zawadi, uwe watamani. Kanipa maulana, oh maulana. Uwe zawadi, uwe watamani. Kanipa maulana. Body to body, body to body. And I need you, body to body. Monday to Monday, I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love.
such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, I never seen such kind of love.
Kwanza kwenyesha anza mwanzo Sikufichi hapo hata kwa macho Simu usha isha bando Yani ni vijembe mipasho Hata mwenza kufikiri bado Matapishe sirudi Na unauna zuga zuga bado Kwina nane singi Hasira hasara kupenda sana ukani nyanyapa na mi Kaona haina mana nikajitoa unataka rudiana mbona kwangu mi
Haina haja Haina haja
Nishamaliza
Haina haja
Mbona kwangu basi
Haina haja
Log on to www.djbunduki.co.ke
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Nilikupa unachohitaji, mwenyewe nikajinyima. Ukanishusha na hadhi, ukanikosea heshima. Labda nikuweke wazi, muda kupoteza sina. Ushamwaga maji, yamenisomba na shina. Aye, siwezi ng'ang'ania bango, kuishi na wewe kama pambo. Sana ukani nyanyapa na mi Kaona haina mana Nikajitoa unataka rudiana Mbona kwangu mi
Haina haja Haina haja
Anunga na shama mba fimbu Akaumba mbara mwezi Kaumba nafsi kumba vivu Akaumba ina mapezi Na kukwacha sisa Siwezi jaribu Mana pensi kumzani Umenizidi mahtifu Shika vima usukani Twende taratifu Bade atuta baby kole zakia Eni tam tam kama pipi Nakuta sweetie Arote rote Fundi kwenye kuchi kuchi Shepo vipi kama lote Mechoche ni shatiliti Sita kichiti Watoke toke Kwenye moyo nime kupasiti Wendo dereva Hadithi kunja kisinjo Utsamu konyea Mwezenu kupa niko kwa roo Ime ninokea Vision shuta kole hiyo Nalo ambea Mtaja kubwa makwa shako Kwa kutungea Kitari, nampati pahalali Wanaitaka sukari Alamba am Na jana nifunga nkasali Nikamuomba jalali Tuepushe madohari Ya wanadam We mtamtam kama pimpi Nakuta sweetie Arote rote Fundi kwenye kwichi kwichi Shepo vipi kama lote Meseche nisha diliti, sita kichiti, watoke doke Kwenye moyo nime kupasiti, wendo dereva, so kukwacha mo
Nazaje, nazaje, nazaje,
mwiza kuhu, kukwacha siwezi
Nazaje, nazaje, nazaje,
kukwacha mo
DJ Bunduki, the champion.
Upendo na hisia zangu, upendo jawahi shikwa na mwingine. Oshikwa na mwingine, jawahi shikwa na mwingine. Unaondoka sawa, ila roho yangu meshika wewe kipenzi. Ningekuwa na chawa ningemwagiza kwako akwambie kurudi, sema ndo kuna madokta wapendo wapime ujue athiriko nilivyoathirika moyo wako. Nikidondoka niokote na ukiumwa midamu, tutapendana kivyovyote tulishajanjana. Sina la kusema lolote wakuchukua wetu sawa, mana mendo najua kwa nini nilikosa muda. Kwa kweli mapenzi kuchitia na kugombana ni
playing all the hits that your girlfriend wants to hear.
Kawekeza mda mwingi kumbe bure najichosha.
yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa jera subiri lipone bado nalio jera natamani ukome nipe likizo mwenzio jera subiri lipone bado nalio jera natamani ukome nipe likizo mwenzio.
Unajua kati mwingine anajiuliza au pengine ama mapenzi na wenyewe
sicheze cheze
au pengine mimi ndo sina bahati au pengine tu wangu ndo jazaliwa, maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapomua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so
little. Utamaza mda mfupi zibari umelitosa. Kawekeza mda mngi kumebure na jichosha. Wete wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliuguza. Jera tunatamani ukome nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone bado naliuguza. Jera tunatamani ukome nipe likizo mwenzio.
Chunde usiniache ningoje, navyo kupenda nipoke. Oh my baby,
soni si amiliki kwako na hewa bia mambo yananyoka tiki mola na tujalia.
Nakupenda peke yako mi wako, my baby my lady,
nobody better than you,
nobody better than you.
Ninguém
Jo ni kupera takwayo unipe jojo Si kwenyu migori ebu nileze ni mbali Osef na mainda dekiko jero mahali Teramos mama roo yangu shahidaka Teramos mama you know what you mean to me
Ana dwene mi insurance Era magungi kikombo Era niyonge wasi wasi Era magungi mikosi mam Inye na dwene palaza Usie pa Riki kwena chunya wendo
Masheri Biri tengi mana mama My baby Nakupenda mana mama
Sinti biri kona manya
DJ Bunduki
Yeah.